haatanna London. Waxaa magaalada London lagu soo gabagabeeyay shalay shirweynihii iskaashiga waxbarashada. Intii uu shirku socday waxaa lagu yaboohay lacag gaaraysa 5 bilyan oo gini oo lagu caawinayo horumarinta waxbarashada 9 dal oo ay Soomaaliya ku jirto. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson, waxaanay ka wada hadleen iskaashiga labada dal. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
Shirweynihii caalamiga ahaa ee iskaashiga waxbarashada ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada London. Shirkan oo loo soo gaabiyo GBE ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyaal ka socda dunida. Shirka ayaa sanadkan dadka ka qayb galay waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, iyo daneeyayaasha waxbarashada. Shirka oo 2 maalin socday ayaa lagaga dhawaaqay lacag 5 bilyan oo gini ah oo la doonayo in wax lagaga qabto dalalka ay waxbarashadoodu hooseyso 5 sano ee soo socota. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab ayaa shirka kaga dhawaaqay yabooha.
We want to raise $4 billion at this summit this week. And that is of course the lion's share of the $5 billion of funding that the GPE needs over the next 5 years to hit these crucial targets.
Hay-adda iskaashiga caalamiga ee waxbarashada ee GBE ayaa gabi ahaanba lagama maarmaan u aragtaa in la gaaro yoolka sida aan horeyba u sheegay oo ah in la caawiyo dalalkaas. Inaan gaarno yoolkan ayaa ah mid muhiima. GBE ayaa lafdhabar u ah hawsha noo taalla iyo inaan waxbarashada la gaarsiiyo wadamada adduunka ee baahida u qaba. Waxaan doonaynaa inaan ku yaboohno 4 bilyan inta shirka uu socdo si loo gaaro 5 bilyan oo ah lacagaha loo qorsheeyey in lagu taageero waxbarashada dalalkaas si loo gaaro bartilmaameedyada muhiimka ah. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo isna shirka ka hadlay ayaa ka sheekeeyey ahmiyadda waxbarashada in ay tahay in dhalinyarada ay u horseedeyso inay la yimaadaan wax soo saar iyo hal abuur.
To educate our children and youth today will drive their creativity, productivity, and visibility in a lifetime of learning.
Waxaa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu uu ka hadlay duruufaha adag ee haysta caruurta Soomaaliyeed ee dhinaca waxbarashada iyadoo ay u dheer tahay weerarada argagixisada. Lacagaha la yaboohay ayaa lagu caawinayaa waxbarashada caruur gaaraysa 157 milyan oo ku nool 9 dal oo dunida ah oo Soomaaliyana ay ka mid tahay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.